Free boy, free boy. Yeah, 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 yeah. Kati, you already know, tuna bang bang kudansi. Zega show, tuna maintain kwa fuasi. Tuna go, tuna ham ham appetite. Mikambe no, mina come 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 on, mina mtoto bluza. Kini kopo, chile apina, taya cruiser. Tuna maintain kwa fuasi. Tuna go, tuna ham ham appetite. You already know. Achana na mim. Achana na mim. Achana na mim.
Kama kweli una jealous, kiniona uwezi tulia.
Achana na mimi.
Haina maana kunichukia. Chupa pia unaringia.
Najua una nguvu ya kunikoromea. Japo nimelewa kilibari japotea. Popote na vimba taiwe na chingwea. Hii ni Brista gang na bendera na pepea. Kimewaka, kimewaka. Nige wana sito na bebe kiboka.
Kiboka.
Fanya faster, kuja faster.
Kuja
fast to the show. Roundi hii meta meta. Asa clap clap pokati. You ready know, tuna bang bang kudansi. Zega show, tuna maintain kwa fuasi. Tuna go, tuna ham ham appetite. Mikambe no, mina come come. Mama, mina mtoto bluza. Kini kopo, chile apina, taya cruiser. Tuna maintain kwa fuasi. Tuna go, tuna ham ham appetite. You ready know. Achana na mimi. Achana na mimi. Achana na mimi. Achana.
Kama kweli una jealous, kiniona uwezi tulia.
Achana na mimi.
Haina maana kunichukia. Chupa pia unaringia.
Achana na mimi.
Chakare, chakare, chakare.
Let's explore melody.